cuts.
This is the Tado Aluo. Awo, 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 awo. Rise up and fight, man. Masani ya vita. Stand up for your right, nigga. Acha kusita. Back again, motherfucker. Wanajeshi kwa vita. Tunanoma, gas tu. Chapa ilale. Hapa watu wanachana mpaka. Sipo manane. We don't give a fuck. And this is how we do. Remember one block. Unaweza come with your crew. Hato kopi mutu. Here we don't sleep. Day and night in the hood. Sago never stop. Sina time na wajinga. Wasani waoga. Kaini kando nye mashoga. We're the real soldiers. Na bado tunasokea. Aware strangers. Wasije wakapotea. Tunawa face live live. Face to face. Tunawa murder live live. Bila evidence. Mindo exhibit. Jesus is my advocate. Full armory. Huu ndio mziki. Dunia tumimiliki. Popote tumesurround. Tabaki story la jeshi. Tabaki ground. Huu ndio mziki. Dunia tumimiliki. Tabaki story la jeshi, tabaki ground. Tukizama, tukiibuka,
wanapaniki.
Hapa wezi vuka,
tumekita ndani ya fani.
Round hii mchezo ni tough,
sivyo livyo dhani.
Tupate maskani,
bado na jeshi tuko vitani.
Tukizama, tukiibuka,
wanapaniki.
Hapa wezi vuka,
tumekita ndani ya fani.
Round hii mchezo ni tough,
sivyo livyo dhani.
Tupate maskani,
bado na jeshi tuko vitani.
Tena tumekiwasha,
tunanguza jiji zima.
Na baki tukusafa, walio koze shima. Vipaka wabonga mbaya, wajue huni moto. Wakiukanyaga waya, ni kufes changa moto. Nani wakubisha, tunapoifanya ngoma. Wala tupendi sifa, yo hapa tunawaonya. Indo habari kamili, mitani mekua dili. Kabla kusikiza hii, kwanza testini mitambo. Bilongeze ni bidi, kiwa wana migambo. Hapa full wanajesh, metulia tuko fresh. Tunakuja haraka upesi, no worry hatuna stress. Usiwache nyumo kiweza pitana huku. Wasioweza kujituma na wachinja kama kuku. Ijapo mada kiasi wanishia kupagawa. Hii haina ucheshi na wapatu kama dawa. Ningekuwa terrorist, everybody's in danger. Tukisama tukibuka,
wanapaniki.
Hapa wezi vuka,
tumekita ndani ya fani.
Round hii mchezo ni tough,
sivyo livyo dhani.
Tupate maskani,
bado na jeshi tuko vitani.
Tukisama tukibuka,
wanapaniki.
Hapa wezi vuka,
tumekita ndani ya fani.
Round hii mchezo ni tough,
sivyo livyo dhani.
Tupate maskani,
bado na jeshi tuko vitani.
Hapa fresh haina kesi, mwanajeshi na jamili. Nasuka mjini,
what?
Nazama chimbo naibuka na haya madini. Vini la kijanja, heavyweight stone. Pisha njia, tunavunja kila miamba. Achana na washamba. Walidanganyo, eti hip hop ilipi. Hizo ni propaganda, zimekanda koma snitchi. How my witch, hawataki to make any. Oya tocheni, kileta dragon. Tunatimba kiumeni, tunakipaka. Paka wanasema bass, moto kizidi. Tunongeza kas, watu meke mahasidi na wanguza. Hakuna wakubaki, teketeza kila chaka. I'm the travel rapper, nipe nafasi uone. Yo, sina wasi wasi homie, bado tuko kwenye ground. Tukisama tukibuka,
wanapaniki.
Hapa wezi vuka,
tumekita ndani ya fani.
Round hii mchezo ni tough,
sivyo livyo dhani.
Tupate maskani,
bado na jeshi tuko vitani.
Tukisama tukibuka,
wanapaniki.
Hapa wezi vuka,
tumekita ndani ya fani.
Round hii mchezo ni tough,
sivyo livyo dhani.
Tupate maskani,
bado na jeshi tuko vitani.
My life is like an open book. The people made me, so I'm proud to be the reflection of community. Tag for life, criminal lifestyle. Total hard in this game, facing really situation. Grace GP, we got to fuck up this nation. Hard and harder, cause that nigga get lonely. Wonder why you motherfuckers, you trying to slow me. If it is war, let me go. Lord knows, real nigga for sure. Until you get paid. Weak men, bitch niggas, you better stand aside. No need to be friends. You see me day and night, resisting the system. From previous harming, you end up being victims. This one is jealousy, you should never be told. I can't recall, motherfucker, I feel so much pain. But I cry no more. Run the world, motherfucker, we above the law. Tukizama, tukiibuka,
wanapaniki.
Hapa wezi vuka,
tumekita ndani ya fani.
Round hii mchezo ni tough,
sivyo livyo dhani.
Tupate maskani,
bado na jeshi tuko vitani.
Tukizama, tukiibuka,
wanapaniki.
Hapa wezi vuka,
tumekita ndani ya fani.
Round hii mchezo ni tough,
sivyo livyo dhani.
Tupate maskani,
bado na jeshi tuko vitani.
First of all, when you hear me, show some respect. Cool down, increase the limit high. Tupa chess, my rhymes, enjoy my visit. Welcome home, soldiers born. Blast the bomb, crack the tone. Chase away the Babylon. This is danger zone. I keep this shit till I'm gone. Turn up the microphone. This
time I'm not playing with fakers. I'm not laughing with haters. I break all breakers. I got nothing to lose. Fuck the game, seriously. Fuck the fame, previously. I ran this world illegally. Keep the fire burning. Underground military. Mental, physically. Soldier, lyrically. I prefer dangerous freedom over peaceful slavery. Take my picture, watch my documentary. It's full of war. If you hear a sound of guns making noise on the street, it's time to blow. Tukisama, tukibuka.
Wana paniki.
Hapo wezi vuka.
Tumekita nani afani.
Round him jazo ni tough.
Sivyo livyo dhani.
Tupate maskani.
Bado na jeshi tuko vitani.
Tukisama, tukibuka.
Wana paniki.
Hapo wezi vuka.
Tumekita nani afani.
Round him jazo ni tough.
Sivyo livyo dhani.
Tupate maskani.
Bado na jeshi tuko vitani.
Waka, waka, piega, piega, piega.